Mrembo malaika, namba nani umeumbika? Kaupinde mgongo umevinuka, nyuma mizigo inadondoka. Girl, you're number one, girl you're one and only, and I need your love. And I know the modify, know the color light, your body's ultra sexy. Unavyokata kiuno mama,
fire, fire.
Na pozi na wamwendo mama,
Asisi, signora.
My pretty girl, if you do me,
I do you.
Signorita, si,
signora.
Nitapona nikiki
kuona.
Dawa ya maumivu, nichome sindano na pona. Nipunguze na wivu, aya twende left and right. Apo, apo, aya twende up and down. Apo, apo, unajua kama unapendwa, napendwa, unapendwa na mimi. Sije mbali ukaenda, kaenda, wewe baki na mimi. I say believe me girl,
believe me,
you
believe
know
me.
I love you girl. Unavyokata kiuno mama,
fire, fire.
Na pozi na wamwendo mama,
Asisi, signora.
My pretty girl, if you do me,
I do you.
Signorita, si,
signora.
Nitapona nikiki
kuona.
Signorita,
if you do me, I do you.
Dawa ya maumivu, nichome sindano na pona. Nipunguze na wivu, aya twende. I say believe me girl,
believe me,
you know
me.
I love you girl. Pretty girl, if you do me,
I do you.
Signorita.